Numeri 32 verse 1. Abantu labaka Rumeni, nabantu labaka Gati, babe nemfuyo eningi, nalapho belibona izwe laseJazeri, nezwe laGeleyadi, ukuthi leyo ndawo indawo yezinkomo. Verse 2. Abantu labaka Gati nabantwana baka Rumeni, beza bakhuluma kuMose na ku-Eleazar umpristi, nakuzo ezikhulu zenhlangano bathi. Verse 3. I-Ataroti, neDiboni, neJazeri, neNimra, neHeshiboni, neEliyale, neSebamu, neNebo, neBehoni. Verse 4. Izwe alinqoba uJehova phambi kwenhlangano ka-Israyeli, liyizo lezinkomo futhi izinceku zakho zinezinkomo. Verse 5. Bathi futhi, uma sifumane umusa emehlweni akho, lilizwe malinikwe izinceku zakho, libe yifa lazo, ungasiwelisi eJordane. Verse 6. UMose wayesethi kubantwana bakaGadi nakubantwana bakaRubeni, abafoni bakuphuma impi nina, nihlale lapha na. Verse 7. Nicethelani inhliziyo yabantwana bakaIsrayeli ukuba bangaweli ukuya ezweni uJehova abanike lona na. Verse 8. Benze njalo yihlo mhla ngibathuma besuka eKadeshi Barineya ukubona izwe. Verse 9. Ngoba ekukhuphukeni kwabo ukuya esigodini sase-Eshikoli, balibona izwe baqeda inhliziyo yabantwana baka-Israyeli ukuba bangangeni ezweni uJehova banike lona. Verse 10. Intukuthe kaJehova yavutha lolo suku wafunga wathi. Verse 11. Impela kulababantu abaphuma eGibhithe kusona iminyaka engamashumi amabili kuya phezulu, hayi ukubona noyedwa izwe engalifungela u-Abrahama no-Isaka noJakobe ngokuba abangilandelanga ngokupheleleyo. Verse 12. Ngaphandle kukaKalebi indodana kaJefune umKhenizi noJoshua indodana kaNuni, ngoba bamlandela uJehova ngokupheleleyo. Verse 13. Intukuthelo kaJehova yabavuthela abakwa-Israyeli wabazulisa ehlane iminyaka engamashumi amane, saze saphela sonke leso zukulwane esasenzile okubi emehlweni kaJehova. Verse 14. Bekani, senivukile nina esikhundleni sawihlo, inzalo yabantu abonayo, ukwandisa futhi intukuthelo kaJehova evuthela u-Israyeli. Verse 15. Ngoba uma nibuyela emuva ekumlandeni, uyakubuya abashiye ehlane, nize nibhubhise laba bantu. Verse 16. Basondela kuye bathi, siyakwakhela lapha izinkomo zethu izibaya nabancane bethu imizi. Verse 17. Kepha thina uqobo lwethu siyakushesha sihlome sihambe phambi kwabantwana baka-Israyeli size sibafinyelelise endaweni yabo abancane bethu bahlale emizini ebiyelweyo ngenxa yabakhileyo ezweni. Verse 18. Asiyukubuyela ezindlini zethu abantwana baka-Israyeli bangakalidli ifa labo kube yilona nalowo wabo. Verse 19. Ngokuba asiyukulidla ifa nabo ngaphesheya kweJordani angaphambili, lokhu silidlile elethu nganelo kweJordani ngasempumalanga. Verse 20. UMose wayesethi kubo, uma nenza lokhu, uma nihloma ukuba nihambe phambi kwaJehova niphume impi. Verse 21. Kuwele iJordani wonke amadoda enu ahlomileyo phambi kwaJehova aze axoshe izitha zakhe phambi kwakhe. Verse 22. Izwe linqotshwe phambi kwaJehova, khona ngasemuva niyakubuya libe ngabangenacala kuJehova naku-Israyeli, lelizwe libe yifa lenu phambi kukaJehova. Verse 23. Kepha uma ningenzi njalo, bhekani nonile kuJehova, yazini ukuthi isono senu siyakunifumana. Verse 24. Zakheleni imizi yabancane benu nezibaya zezimvu zenu, nikwenze lokho okuphumileyo emlonyeni wenu. Verse 25. Abantwana bakaGadi nabantwana bakaRubeni bakhuluma kuMose bathi, izinceku zakho ziyakwenza njengalokhu inkosi yami iyala. Verse 26. Abancane bethu nawumkethu nezimvu zethu nazo zonke izinkomo zethu kuyakuba lapho emizini yakwaGileyadi. Verse 27. Kepha izinceku zakho ziyakuwela kube yilona lo ohlomele ukulwa phambi kwaJehova ziphume impi njengalokho isho inkosi yami. Verse 28. UMose wayeseyala u-Eleazar umpristi noJoshua indodana kaNuni nezinhloko zezindlu zawoyise bezizwe zabantwana
baka Israeli ngabo.
Verse 29. Umose wathi kubo uma abantwana bakwa Gadi nabantwana baka Rubeni bewela nani Jordani, bonke abahlomela ukulwa phambi kwa Jehova izwe linqotshwe phambi kwenu, niyakubanika izwe lakwa Gileyadi ibe yifa labo. Verse 30. Kepha uma bengaweli nani behlomile bayakunikwa ifa phakathi kwenu ezweni laseKhanani. Verse 31. Abantwana bakaGadi nabantwana bakaRubeni baphendula bathi, njengalokho uJehova eshilo kuzo izinceku zakho, siyakwenze njalo. Verse 32. Siyakuwela siyezweni laseKhanani phambi kwaJehova sihlomile, izwe lefa lethu lisale nokho ngaphesheya kweJudane. Verse 33. Umose wayesebanika abantwana bakaGadi nabantwana bakaRubeni nengxenye yesizwe sakaManase, indodana kaJosefa, umbuso kaSihori inkosi yama-Amori nombuso ka-Ogi inkosi yaseBhashani, izwe nemizi yalo namaphethelo ayo, imizi yezwe nxazonke. Verse 34. Abantwana bakaGadi bakha iDiboni ne-Atharothi ne-Arawondi. Verse 35. Ne-Atharothi Shofani neJazeri neJogibeha. Verse 36. Nebhetinimra neBheriharani, imizi ebiyelweyo nezibaya zezimvu. Verse 37. Abantwana bakaRubeni babuye bakha iHeshiboni ne-Eliyahale neKiriyatayimi. Verse 38. Nenebo neBharimehoni iphendulwe ngamagama, neSibima banika imizi abayakhayo amanye amagama. Verse 39. Abantwana bakaMakiri indodana kaManase baya kwaGiliyadi balithatha bagxosha ama-Amori aye kulo. Verse 40. Umose wanika uMakiri indodana kaManase elakwaGiliyadi wahlala kulo. Verse 41. UJayire indodana kaManase wahamba wathatha imizana yayo, wayibiza ukuthi iHawoti Jayire. Verse 42. UNoba wahamba wathatha iKhenadi nemizana yalo, walibiza ukuthi inoba ngegama lakhe.